iri he, imani biri he, ijihi binu ya komeye, kwikunda gusanishe ibiri he.
Shoboye uhagarika ibyago byose ibiza ndetse n'intambara bibiri he ibiri he
biba irahano runaka ahandi yaririwa munsi Ikagihorera Ntabwo iba yihishe Ibiri kumwe n'abababaye Ishaka ngo bakemure uwo muriro Bawumvemo bakeye
Nimucyo duhumurizanye
Nubwo twaba tunyura mu bigoye
Imana iriho niyigeze twihisha